kalapa. Ise yabona nenkinga athi yimi yile zinto zabantu bathuka zama one. Ungazobona nithi zonke isikhulu sami. Ungazobona nithi zonke sakalapa. Ise yabona nenkinga athi yimi yile zinto zabantu bathuka zama one. Jabula, asina nkinga.
Ungazondi mina, ngikuzondi sakalapha. Ngisengiyabona